7 Heaven Music, home of timeless gospel music.
Wana mokozi mataifa yote atakusanyika mbele zake Wana mokozi na wakisema
Yeah.
than music. Home of timeless gospel music.
Some inside your knees. You're talking about thank you, love.
Thank you, Lord. Thank you, Lord.
I never take my life for granted. I give you thanks, my God, for everything.
Seven Heaven Music, home of timeless gospel music.
Thank you, Lord, for the blessings
of my life. Yeah.
Kuiba kuwa na kuwa
kuangamiza. Ukiniacha mwenyewe kweli atanimaliza.
Hey, adui mla watu yupo,
kazi yake ni kuiba kuwa na kuangamiza. Ukiniacha mwenyewe kweli atanimaliza.
Naomba unishike mkono Bwana,
nishike mkono.
Hey, hey.
Nishike mkono Bwana, nishike mkono.
Nishike mkono Bwana, nishike mkono. Ukiniacha leo atanifinish
kwa mimi. Nishike mkono Bwana, nishike mkono.
Ukiniacha ataniangamiza Mesia.
Nishike mkono
Bwana,
nishike mkono Bwana, nishike mkono.
Oh 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 oh.
Nishike mkono
Jiko swa,
jitwika vipa,
jitwika vipa.
254, The Don.
Changamoto kutokea katika safari ya wokovu, ila mapito ya mafupi sana mwishie Mungu.
Kweli kufika uzee ni siku hizi ni majaliwa. Maisha ni mafupi sana mwishie Mungu.
DJ Reese, Rudy Atena.
Allah, I'm blessed up when I got on souls in the world now. Demon, I got so guardian angel alongside Rose Mohano. Talking about Kelowna Fanda.
Timeless gospel music.